degmada Bardal ee gobolka Baay waliba loo ku hirgeliyay macadka Al-Azhar College qaybtii islaamaad kaas oo yoolka barada doonaan ardayda jiil walbarashada ee kanool degmada iyo deegaanada hooskooyo waliba na xaflada furitaanka ku qayb galay baxda walbarashada degmada maamulka iyo macallimiinta macadka waalidiin arday iyo qaybo shir duwan ee dhalinyarada macadka Al-Azhar College waliba uusa inta badan hasaaray arday fara badan uusa oona la ka barado qaybo shir duwan ee luuqado kombiyuutarka iyo cilmiga caafimaadka aanu ku miday waalidiinta iyo martida ee ku qayb galay xaflada furitaanka iyo si wada jaray handhawa yoona ka tilmaameen in iyo tan qayb ku eta horumarinta walbarashada degmada
ka faraxsana teeda kale horban deweer isku deeb badan ayaa waraalaaday horta way aragahay boorka meka goran Al-Azhar qeyb lama furuday waa fursad faylo Al-Azhar iskuulka degmada ku sameey waa iitisko day iitis la maaday agee kala taafuray
dadkii dhimagna oo ka dheerinaysay ku faydaysan halaniin dhawaayay dadku erya kumid ay kulli dad badan ereen aniina lan kumid ahay waana maamulyaalkii oo maalmeentii kulli jo noo ajiibeen codsigii oo uun jeedinsani eedan ma tiin qaar la si kolay insoon geega argaayna bilaaw iskuul kun kan tala furay ilaahay ki onay wala ka faayiday wala ka baraday oo arday badan ka badbaad ilaahay in ka weela tan lamaad horta hada lan walan ka saana atugu dib iskuulka noolado ba meed qaada doonta laa boogii walaay wala ka qoraayo ta wala iskuul ku gudubay email ay ka dir fariintii email ay ka qor WhatsApp ay ka dir mail ay iblis leeyahay wal oo wolo raban jar jar mar kun lan kiyat kun bitran gasana siiska ganaasadood kaadas wal oo atmay laga shaqeeyaa ganaasiga ta quick book wal leeyi program kale laga shaqeeyaa mar kun may nagadaase in lan walba may la raayin jeed computer anis barada maskan tiskili ogon tiskop e wal barada saasoo ilay may la raayin jeed oranka ka korku
atana lan ka farxsana Al-Azhar College di barani waran ci tu la for oo berdal la ka for xaafad di soo dhaanka furna ma xaafad kale ka fur antaas may ba fursad aan sheena sahay hatta dadka ku dheeray intii han dhawaad may balla aragay intii ismir dhalay ka waa ka faanaay hatta intii ka faanaay dheeri ilaa may boom lan ka hob amad la hatoo qibla ma amad la hatoo may boom madiyan hay farmar shee wala jeel aragay
si khaas ah horto barnaamijkan ama bareefadkan college kan wali balan ku faa'iideey lamada xaafadooda wadada dhinigan ku jiraan arday badan wali ba jiraan ehrala ehraayaan una aragni een Al-Azhar barnaamijon dhigada lahayn laakiin eedan in ka dheeri ma ku deerana hadda qeyl ma jira markuu hadii aad ku tabaasi may la raay waradu i korku ah mis aad ka seedaysan mis seedan aad abashi sheeg dad jartay hadda baas markuu inta ku soo bilaayar saka furuni
dhalinyaraha ku jeeda degmada Bardal ee gobolka Baay iyo waliba wadana dadaal la kulmariyo walbarashada ardayda degmada